ngivumele. I hope this time uthando lwangempela. You make me whole. Manje kini sangena, sangena. Asekhaya kini nabo basivumela. Let me take you home. Asibuyele ekhaya, asibuyele ekhaya. Matiya kini sifulela masango. Basifuna ukumbona.
Kapika wena kwaphelela konke abangacwala abanomona, yeah basala bonke. My sole purpose kule mpilo ukwenzela konke, and vele vele ivari ukuthi ngizokwenzela konke. Ngisemathandweni qinisele msulo, ngizakini emasangweni cabanga ukuyisusu. Ngithumele omalume bezochaza indaba yami, ngiphinde ngithumele le nkomo ngifuna ukuqeda indaba yazo. Mabebeza sangena sangena, lalela uphethe mina yonke into right. You gon' be alright. And I feel like you gon' be alright. Ngoba nam ngi-right.
Bathiya ngisifulela masango. Basifuna ukumbona uqale. Basilona ngamdalelwa ngowami. Basifuna ukumbona uqale.
I hope this time uthando lwangempela, you make me whole.